Na 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 na. Oh. Kwanza niamini baby, kwako mi mzima. Umenitunuku baby, kwako hofu sina. Unavonipenda baby, na hili sitopima. Nikupe langu lote penzi, na hili kwako
langu niwe. Utamu wako hawajaufika, nafsi yangu unairidhisha. I say mimi kukupenda we, moyoni mwangu mimi nafarijika. Nafsi yangu unairidhisha. I say I'm so in love, nakupenda you're my lady. I need your love, sitakutenda, you're my only. I'm so in love, in love, in love, in love. I need your love, your love, your love, your love.
Mi nakupenda we, chaguo langu daily. Milele mi nawe, cause you're my only. Mi nakupenda we, chaguo langu daily. Milele mi nawe, cause you're my only.
Wakileta umbea usiwafate, wasije kuvuruga mpenzi. Wanatamani sana nao wapate. Na sitokuzuia wao nifate, wendo kivuli changu mpenzi. Yako nyimbo na imbe basi tucheze.
Chaguo langu niwe, utamu wako hawajaufika. Nafsi yangu unairidhisha. I say mimi kukupenda we, moyoni mwangu mimi nafarijika. Nafsi yangu unairidhisha. I say I'm so in love, nakupenda you're my lady. I need your love, sitakutenda, you're my only. I'm so in love, in love, in love, in love. I need your love, your love, your love, your love.
Mi nakupenda we, chaguo langu daily. Milele mi nawe, cause you're my only. Mi nakupenda we, chaguo langu daily. Milele mi nawe, cause you're my only.